Tawiki wa nyota sangani, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Kama ulivyo wiki wa nyota sangani, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Rehema zinitiririkie, rehema zinitiririkie, naomba furaha yako Bwana, naomba faraja yako Bwana, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Rehema zinitiririkie, rehema zinitiririkie, naomba furaha yako Bwana, naomba faraja yako Bwana, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Sangani, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Kama ulivyo wiki wa nyota sangani, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Rehema zinitiririkie, rehema zinitiririkie, naomba furaha yako Bwana, naomba faraja yako Bwana, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Rehema zinitiririkie, rehema zinitiririkie, naomba furaha yako Bwana, naomba faraja yako Bwana, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Kama ulivyo wiki wa nyota sangani, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Rehema zinitiririkie, rehema zinitiririkie, naomba furaha yako Bwana, naomba faraja yako Bwana, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Rehema zinitiririkie, rehema zinitiririkie, naomba furaha yako Bwana, naomba faraja yako Bwana, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Kama ulivyo wiki wa nyota zangani. Ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Kama ulivyoweka wana nyota zangani. Ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Rehema zinitiririkie, rehema zinitiririkie. Naomba furaha yako Bwana, naomba faraja yako Bwana. Ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Rehema zinitiririkie, rehema zinitiririkie. Naomba furaha yako Bwana, naomba faraja yako Bwana. Ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Thank you.